dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu Eric Bagira ubusa ukorera mu Rwanda
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo Dusangire ijambo yacu ya none yongeye kugaruka ku ngingo yo gusubiza mu buzima busanzwe abatahuka mu Rwanda bava mu mashyamba hirya no hino by'umwihariko ikiganiro cyacu kiraguma kubagera kuri 600 basubije mu buzima busanzwe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu uyu mwaka aba bageze mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize 2018 bavanywe mu bice bitandukanye by'amashyamba ya Kongo Abagabo hafi ya bose bari abarwanyi b'umutwe wa FDLR wavutse nyuma y'1994 ubutegetsi bwo ari president w'u Rwanda Juvenal Habyarimana bukimara guhirima abasubijwe mu buzima busanzwe bamwe batashye ku bushake abandi ku ngufu leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ibashyikirije leta y'u Rwanda baba bagore abagabo n'abana babo bose hamwe babarirwa mu 1500 bashyikiye mu kigo cya Mutobo kiri mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda gitangirwamo inyigisho ku bari abasirikare bajya mu gusubira mu buzima busanzwe izo nyigisho ahanini zibanda kuri politiki y'igihugu cyane ko haba hari abamaze imyaka isaga 20 batazi u Rwanda icyakora abagore babatandukanye n'abagabo muri izi nyigisho nibutse ku cyiciro cyari Mutobo cyari cya 65 kuviga gahunda yatangira Nibutse kandi ko abagore n'abana baje muri iki cyiciro bo basubiye mu buzima busanzwe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2019. Muri iki kiganiro turumva iki ubutegetsi busaba wagiye mu miryango yabo. Turumva kandi n'abasubiye mu miryango ko bahagaze nyuma y'igihe batwibona mu Rwanda. Hari umubare tutarabasha kumenya w'abashobora gukurikiranwa abaho byaha bya jenoside bakekwaho muri iki cyiciro ni muri iki kiganiro. Reka dutangirane na Madame Arivera Mukabaramba, umunyamabanga wa Leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yibutse impamvu y'izi nyigisho ku bagiye mu buzima busanzwe.
Hari rero impamvu yuko ibi bintu byose tugomba kubinyuramo, mugomba kubyigishwa natwe tugomba kubivigisha impamvu ni nyinshi mu by'ukuri ngira ngo namwe murabizi mwabyivugiye hari abamaze iminsi badaheruka mu gihugu kandi abataba ahantu heza baba mu mashyamba nta makuru bazi nta kintu kibageraho ntawe shuri nta mibereho myiza nta myuga nta ngira ngo ikibageraho ari ikintu kibi gusa ngira ngo byari ngombwa ko ibintu byose mu binyuramo kandi namwe murabyemera hanyuma mu by'ukuri ibi byose bikorwa kubera ubuyobozi bwiza butekereza abaturage bugasanga ko namwe mbere yo kwinjira mu baturage muri rusange mwakagombye kumenya aho isi igeze aho u Rwanda rugeze n'aho abandi baturage bageze mukagenda mufite namwe bagaje ituma muzatangirira hamwe nabo ngira ngo mbasabe abashoje amahugurwa mbasabe ko mugiye gutera mu miryango yanyu mbasabe mube abaturage b'intangarugero ari mu byo muvanye hano ngira ngo ibi byose bizabafasha byo kugira ngo mugire ubuzima bwiza aho mugiye mu midugudu ngira ngo aho mugiye muzahasanga abandi bari bahari ndetse n'imiryango yanyu mwazanye cyangwa yaje imbere yanyu umuturage mwiza rero nukomeza kwita kuri gahunda za leta nta kindi dusaba ko yiteza imbere leta iramufasha ariko buriya mu by'ukuri uruhare runini ni urwawe rwo gukura amaboko mu mifuka ugakora ukiteza imbere
Madame Mukabaramba akomeza kubashishikariza gahunda za leta no gukangurira bagenzi babo gutaha
kugira ngo mufuye hano mufite amakarita ya mituwe ariko by'ibi ya nyuma ya hano utafite mituweli ntabwo ushobora kubaho muri iki gihugu amafaranga yose uzakorera iyo y'impamba baguhe uzabyaza umusaruro uzamenya ko wa mutekano navugaga kwakurinda amakimbirane twavugaga hagushaka aho uba heza umenye ko hano udafite rama haji MMI zona transa zuzuma awakite nisweta sana kujirangu wala umu yuku usta kujirangu munu ajiru zuma kiza gomba kwa akite nisweta sana muhumure reza na wakira gaba yuzibarabite kuhuye kandi wabite kuhuyeneza mkujirangu dusatanya kubaka kwa mungana kucha kose na maboko Rwanda ruba rugungu hari kubasaba ko ejo mundo kandi bona cha persona ko bisewa ndetse n'abandi bakomise bari kuri televiziyo bavuga ibigendanye n'uyu munsi ndetse bavuga n'ubuzima bwa Rwanda umuntu makuru yamo bajije ngo se kuko yaravuze ati abantu bamwe muje ni mudufasha kugira ngo abandi nabo batake ano mwenye makura kati kati kuri ya bemele kufuka na nawa mwari mwari hali ya mwenye kufuka na nawa mwenye kufuka ni minu jiza kufuka kira ngomozi kumofe mu mashamu kukuhile mse uvizima wawaya wari ya avana avana bataja mnishuri avana batabuwe avana wari mumanga uivaza wari ya wari chidubazira kukuhile iyule mse haruko umu hajabona ibintu bibera mu mashyamba hariya ukabona n'abanyarwanda bariyo mwibaza icyo bari bakoze abana ababyeyi bose kuba aribyo bakoze ariko nk'umwana wavukiyeyo umwana hariya aba aziriki mubahamagare babwire batahe ababyeyi batahe n'abana batahe base batahe mu by'ukuri niba hari ibintu bakoze bumva kumusabira nabwo kugomba gukora akazi kabo ariko abantu rwose by'inzirakarengane bagahere hariya mu ishyamba
mu kiganiro n'abadame Serafine Mukantabana ukuriye komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare kuri mikoro y'ijwi rya Amerika aratangira tubwira impamvu bapfunyikira bagiye gutangira ubuzima bundi bushya
imperekeza tubaha nisanzwe ubundi tubaha ibihumbi 60 byari biteganyijwe ko byavamo amatike no kuba babona ikibatunga ku minsi mike bari bageze mu rugo ariko kuri iki cyiciro ho navuga ko hari icyiciro speciale kubera ko amafaranga turi bubahe ntabwo bari bukure mu itike kuko twakodesheje amamodoka abajyana iwabo akabageza ku karere akarere kakabakira kakabageza mu mirenge yabo ubwo rero aya mafaranga 60 ibihumbi 60 barayabona mbumbe yose hamwe nibo bakenera kugira icyo bayakoresha ariko nk'uko twabaganirije biranashoboka ko batangira gukuramo umushinga woroheje nyuma yaho nyuma y'amezi abiri bamaze gutura dusubirayo kubareba tukabaha ibindi 120,000 byo gukora noneho wa mushinga no kuwunoza ubundi tugakomeza kubakurikirana
ubundi bimwe mu bisanzwe bimenyerewe muri aba baba barangije amahugurwa bavuye hirya no hino mu mashyamba hari ukuntu bajya babona imirimo mu bikorwa byo kujyana n'igisirikare kiriho mu kugarura amahoro hirya no hino ku isi aba nabo bizashoboka
ngira ngo kubijyanye n'akazi abangaba mvuze ko bitanga ngo nibanda kose bari hano iyo basohotse n'abanyarwanda kimwe n'abandi bafite uburenganzira busesuye nk'abandi banyarwanda bafite inshingano nk'iz'abandi banyarwanda bivuze rero ngo kujya mu butumwa hanze bitewe na background yabo bashobora gukenerwa muri urwo rwego umuntu runaka bitewe n'ubunararibonye afite mu gikorwa runaka mu myitozo runaka cyangwa mu afite ubumenyi bwihariye ashobora gukenerwa nk'uko n'undi munyarwanda uri hanze ahangaha ufite ibyo yakenerwa mu butumwa bujya hanze yakenerwa nabo barakenerwa rero bakabafatamo nk'abandi banyarwanda bakaba bashobora kujya mu butumwa hanze aho ingabo zacu zibungabunga amahoro hirya no hino cyangwa se n'ubundi butumwa bwose bwashoboka kujya ku kumvisha abandi banyarwanda ko bataha kujya gukora ibindi bikorwa bijyanye no kugira ngo biteze imbere ibyo byose barabyemerewe nk'abanyarwanda bose ni muri urwo rwego rero bamwe bajya bagenda n'akazi rero gasanzwe hano dufite abantu b'inararibonye bafite ibyo bazi gukora byihariye bize abo ngabo nabo bajya ku murimo ku isoko ry'umurimo nk'abandi ubumenyi babonyeho akabafatwa nk'uko undi munyarwanda wese ufite ubumenyi runaka wabitsindiye abona akazi hari rero mu mashazi yababanjirije abagiye babona akazi bakakoreshwa mu mirimo itandukanye n'abangaba turahamya yuko hatazaburamo ababona umurimo bakora bakoreshwa na leta bakoreshwa n'abikorera ku giti cyabo bakoreshwa n'imiryango itegamiye kuri leta bakwikorera ku giti cyabo icyo nicyo tubashishikariza kugira ngo buri wese agire icyo yakora cyamuteza imbere
mugeranije n'igihe cyari kigenwe mu mezi atatu aya mahugurwa yaratinze ukurikije n'igihe bazimye no kubera iki byatinze
ngo hari impamvu zitandukanye icya mbere cyo amahugurwa yatangiye atinze bitewe n'uko iminsi ya mbere yabaye yo kubondora kugira ngo babyivugiye bo ubwabo baje bameze nabi hari harimo abarwayi benshi tugomba kubavura tugomba kubondora tugomba no kubanza kubahumuriza kugira ngo bicare batekane bitewe n'uburyo bari bajemo kugira ngo rero nicyo cyatumye bitinda ubundi hariho no kugira ngo ukuntu ari benshi urabona niba bagomba kwiga iby'imyuga bagomba gukorwamo amatsinda atandukanye bakabona umwanya wo kwimenyereza ubwinshi bwabo rero nabwo bwatumye igihe cyo kumara hano gishobora gutinda
hari amakuru bikekwa ko nk'uko babaje akaba hariho abakekwaho ibyaha wenda byaba ari byo hari abashobora kuzakurikiranwa bimeze bite
nibyo nk'uko nabivuze n'abanyarwanda nk'abandi bose n'abanyarwanda bafite uburenganzira bwose bafite inshingano zose ariko babazwa n'ibyo bakora n'ibyo bakoze ni ukuvuga rero ngo niba hagaragayemo abafite dosiye zijyanye n'uko bijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 bazabibazwa kuko kiriya ni icyaha kidasaza ni icyaha utavuga ngo kubera ko yatinze hariya buriya cyaribagiranye ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo cyaha yaragikoze harimo muri bano bashobora kuba barakatiwe n'inkiko gacaca bafite amadosiye agaragara abo bazahamagarwa babibazwe aho baba bari hose hari n'abatangiye kumuhamagarwa bari hano mu kigo bakamenyesha ko izo dosiye zihari kugira ngo bitegure banyuzwe imbere y'ubucamanza baburane ubaye umwere akarekurwa utabaye umwere agafungwa
bitabagoye muri 500 abumba batangiye guhamagazwa ubu twavuga ko ari nk'abangaye
ntabwo nabona imibare neza kuko urumva ni muri mukorwa n'urundi rwego ngira ngo byasaba yuko umuntu yongera akajya kureba muri RIB tukareba ese amadosiye amaze kugeramo nangahe numva ari do wenda twabikurikirana tukazabaha amakuru arambuye inyuma kuko ubundi hari igihe bagenda bakabahamagara bakagaruka ntabwo iyo kontabilite yo kubara ngo hagende hagarutse ntihagende hagarutse nde ibyo ngibyo ngira ngo ni nyuma tumaze gukorana na RIB tukamenya ngo abafite amadosiye bafite ni bande ikigaragara cyo ni uko ntawe bashobora gutwara adafite idosiye igaragara udafite dosiye ntashobora kuva hano udafite dosiye ntabwo azaje iwabo mu giturage ngo baramujyanye iki ngicyo nicyo tugenda tubungabunga kugira ngo amategeko bahurize
dusoza ikiganiro ubushize basubiza mu buzima busanzwe imiryango abadamu babo n'abana hari abari babuze iyo berekeza ubu byo ntabiriho
nta kibazo gihari ngira ngo n'abari abadamu abenshi nuko hari abari baje wenda barashakanye nabo iyo ngiyo abanyarwanda bari bashatse abanyamahanga so kwa ngo ntiyaraza hajya ahubwo ikibazo ni uko ntabwo yaraza abasanze ubu rero baramenyereye barakiriwe ubu bagabo bagiye kugenda babasanga nta kibazo gihari nta n'umwe mu bo dufite hano udafite ahajya
Thank you.
bakurikiye radio ijwi rya Amerika nabibutsa ko tukiri mu kiganiro dusangira ijambo ku ngingo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare ariko turi kubara abarwanyi b'umutwe wa FDR rubarizwe Kongo udacanuwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda kuri mikoro murakyumva akabagira ubusa tukimara kumva iby'ubutegetsi buvuga kuri iyi gahunda reka noneho twumve n'abagiye gusubira mu buzima busanzwe ku isonga hari Major Bernard Ntuyahaga yari kumwe hariko we ntiyavuye mu mashyamba ya Kongo yararangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 mu Bubiligi aho yahamijwe urupfu rw'abasirikare 10 b'ababiligi bari mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda mbere no mu gihe cya genocide.
Major Bernard Ntuyahaga turaganirira hano imuto mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze ahasujwe amahugurwa y'abantu bagera kuri 600 nawe ubarimo ubu ngubu musoje amahugurwa ugiye gukora iki mu byihutirwa?
Ikihutirwa no kujya kureba aho ngomba kuba imibereho ya mbere aho icumbi n'ibigomba kuntunga no kwivuza uko ndwaye amaso.
Ubwo murateganya mu bice bitandukanye by'u Rwanda ni he by'ukuri aho kuba?
Aho kuba nzaba i Kigali ndahise mu kuba i Kigali kuko n'ubu na mbere nakoraga nkora akazi k'ikigo ni nanjye muri Kigali.
Aho ngaho i Kigali utubwira uzaba n'inzu yawe bimeze bite?
Niyo nzakodesha.
Biroroshye?
Umuryango wanjye wambwiye ko bazagerageza kumfasha.
Ko muza ku masomo mwaboneye hano?
Amasomo twaboneye hano ni amasomo ajyanye n'igihe turimo n'igihe u Rwanda rugezemo kandi atwereka ibyiza amakuru y'ibyiza kurebana n'u Rwanda batandukanye nayo nayo abantu babona hanze y'u Rwanda.
Nibutsa hariya mufite imyaka ingahe?
67.
Yatumva abantu bavuye muri za FDR n'ahandi babajyana mu butumwa bw'akazi ku myaka yawe urumva wagushyira mu rwego byashoboka uriteguye?
Imyaka ndumva atari ikibazo kuri buri muntu wese ari umwana mutoya ari umuntu ukuze icyangombwa ni uko umuntu ubushobozi abafite kandi kuri iki gihe ibintu byinshi ibintu byose umuntu yageraho ni ugukoresha mu mutwe hafungutse ibitekerezo n'ubumenyi ibintu byose nta myaka bigira.
Aho rero witeguye kuba wasubira mu buzima busanzwe?
Ndabyiteguye cyane ndabyiteguye neza iprogramu nayo ifata igihe kubanza gutangira imibereho y'imbazi nyuma y'imyaka 25 umuntu ataba ahantu ubwo ni gutangira ku bintu by'ibanze uko komisi izadufasha n'umuryango wanjye uri mu Burayi umugore n'umwana wanjye n'izindi nshuti bazafasha.
Kireza ko uzajya ugira ubwo burenganzira bwo kuba wajya kubasura
kumbanya ibyangombwa byose by'umunyarwanda uburenganzira nzagira kimwe n'umundi munyarwanda wese kandi byose biba byanditse biri mu mategeko nuko ari byo tuzajya dukurikiza.
Ku ruhande rwa Major Ntuyahaga hari n'abandi bari abarwanyi mu mutwe wa FDR nabo bari bamaranye igihe mu kigo cya Mutobo. Meja
bravo
uraboneza
bravo
amakuru
ni meza
uraboneza twatashye
iyo bo muratashye
turatashye turi kubikabakamo aryo ntibagira ubusadi
bagira ubusadi ijwi rya
mbere ariko bagira ubu turatashye
muri yumva mutere
bo uko twiyumva kubisobanura byambura nyuma y'igihe kirekire tumaze hano abandi barazaga bakamara amezi atatu tuhamaze inshuro ebyiri ngayo ubwo rero kuba tugiye kuhava ni ibyishimo ntazi kubisobanura twaratinze tutazi impamvu yatumye dutinda ariko ku gutinda kwacu byadufashije muri byinshi twabashije kugira imyumvire mizima dutashye tumeze neza ni ibyishimo ntagire muri make
twibutse amazina
nitwa Uwamahoro Elias
hariya mu rugo ni
njye ndi umunyamusanze hariya hakurya mu mujyi wa Kigali.
Ntabwo uri burenge hano?
Ntabwo ndi burenge hano.
Urumva kugera mu muryango bakwiteguye bimeze bite?
Bo kugera mu muryango kuvuga ngo banyiteguye ntabwo nabihamye ntaragerayo ariko nkurikije uko twagiye tugirana contact kuri telefoni n'abajyaga bajya kunsura urukumbuzi banyiritse baza kudusura hano ndakeka ko n'umurwa ruko baranyakira ku buryo budasubirwa
ariko majoro wa mahoro Elias nkurikije uko tuganira nuko nabonye abandi bimeze twanumvise amakuru ko urwego rw'ubugenda cyahari burumaze iminsi ruza hano kubasura ntabwo ufite ko ushobora gukurikiranwaho ibyaha bari kugenzaho nk'ibyaha bya genocide
ngo ba nagushize nkiva mu shyamba kimara kwa mpaka u Rwanda zana ribu rero iranze kagira hano nibyo ariko mbere yuko igera hano harabaduha ibiganiro badusobanurira imikorere yayo noneho nyuma yaho iza kuza batubyirira uko icyari gatozi kuri nyiracyo utarakoze icyaha ntacyumva nanjye ntacyumva nishinja ntabwo bafite bwo kuba ngiye kujya mu mbuga
hari agahamba twumvise bagiye kubapfunyikira witeguye ute kugakoresha
impamba nibyo bazayidupfunyikira ibyo kuyikoresha rero ubundi nk'ababaye abasirikari ngo rutere rumeye ya midi kombata ubwo nimara kugera kuri tere kandi uko hameze ubwo niho nzafata ingamba z'ukuntu nakoresha iyo pamba ubu haracyari kare ku buryo ntabasha kubaho gusobanura uko uyikoresha
babashishikarije kuvugana n'abantu bagenzi banyu basigaye mu mashyamba ubwabyo birashoboka
ubwabyo birashoboka ariko biragoranye tubigoranye gute abantu twaje mu mashyamba aho twabaga kugira ngo ubonerezo ya telefone usanga ari ikibazo gikomeye cyane nanone hano turi guhamagara mu gihugu cy'amahanga usanga bisaba amafaranga menshi cyane ibyo bibazo rero biramutse bikemutse abo tuvugana bari nk'ahantu hari rezo mwayi yo kubahamagara nayo ikaramuka ibonetse twabashishikariza rwose kuko ishyamba twari barimo ubu bwadi turabuzi abariyo kaga barimo turakazi natwe ntabwo twakwifuza kubaga muri ako kaguma
ubu wakujyanayo akakubwira ngo genda utwereka nuko bimeze wagenda
bo icyo kibazo cyo cyangura wansubiza ngiye kubaza nagenda n'umutima mwiza ariko nanone aho mviriyo hasize imyaka ine aho n'abasize bashobora kuba atariho bari kuko ni ishyamba nyine aho barahisihubira ubu hahindutse byinshi rero byasaba kumaze gushaka n'amakuru arenze ayo mfite ubu ngubu
ntabwo uri kubahamagara kubera ko ntabwo uri kuri telefone ariko ugiye kubahamagara ikibanza wababwira ni iki
ikibanza nababwira namaza kubabwira uko nasanze u Rwanda nanjye nkiriyo nararutinyaga ntinya uko twasize rumeze twarusize mu bukene twarusize mu ntambara njye nagiye nahunze muri 1997 mu Rwanda hari intambara cyari cyari mwagati hari hari intambara ikomeye cyane umuntu wakomoka rero iyo niyo shusho ikimuri mu mutwe kugeza ubu ngubu ariko ngezeyo icyo nababwira ni ukubabwira ko u Rwanda noneho rwahindutse rumeze neza ari umutekano abanyarwanda babanye neza amajyambere ari ntagereranywa ku buryo nabo bakwihutira kuza kureba
iyo nitwa Harerimana Jeanne Pomusene mu by'ukuri tugeze hano turangije amezi arindwi ariko buraho iminsi mike kuko twageze ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 ku mwaka washize 2018 naje dufite ubwoba ntabwo ari njye njyenyine muri rusange twazanye ubwoba ariko ubu kugeza iyi saha twarahugutse twarahuguwe twarigishijwe bihagije nta bwoba nta nini turi kwisanga twishyikira nta kibazo dufite muri make umutima wacu watuje kandi urakeye
ku munsi nk'uyu kuri wowe uriyumvite
uko niyumva birenze uko nari nizi cyangwa nasanzwe niyumva kuko ndi kwibona mu undi munyarwanda ukubye kabiri wo nikekagamo
ubundi uvuka he
mvuka mu cyahoze ari komine Gaseke ni akagari ka Busunzu umurenge ni Kabaya akarere ni Ngororero
ubuse uracyahibuka
ntabwo nyibuka ngiye n'amaguru ntabwo napfa kuhamenya
no kugenda rero uyo bose
nzagenda ningera ku murenge nzahita mpura na famiye bazaza kundeba n'ibyo byose
wabwira iki muri rusange abasigaye mu mashyamba
ikintu cya mbere nabwira abantu basigaye mu mashyamba nabashishikariza kubabwira by'ukuri byimaze ko ibyo bababwira abayobozi bacu basigaye ni ukubabeshya ni ibintu by'ibinyoma byambaye ubusa kubabwira ngo umuntu agera mu Rwanda hano akitwa hano umutoma twe tuhamaze amezi atandatu mu masomo nta muntu wahungabaniye nta muntu wakubitiwe nta muntu waburiye icyo kurya kwambara amavuta twarayabonye yo kwisiga amasabune yo koga imyenda baraduhereza ni ukuvuga imyenda twazanye ari impinda zitosheje kuko benshi twaje tunavuye muri prizo ariko kugeza iyi saha nababwira nimba wanyumva ko rwose amagambo yapfuye y'ibinyoma bababwira ngo mu Rwanda barica cyangwa ngo mu Rwanda wigeze marafungwa ni ukubeshya banyumva cyane baza nta kibazo
warufite rihe peti mu gisirikare
nge nari ndi serije
umusanzu wawe rero kukuba ku Rwanda nkuko ubutegetsi bo bigusabye n'ubu
umusanzu wanje wo kuba ku Rwanda cyangwa ngo ngiye gukora ngiye kugenda nifatanye n'abandi mu mashyirahamwe yo mu cooperative ubundi nihangira umushinga nanga umushinga iwacu yari ibirayi yari ibigori bambwiye ko yari n'ingano ndashaka kimwe muri byo mbanze gukoresha bitewe n'ubushobozi bukeya ndaba mfite ku nkunga baramano ndatangiriraho ubwo urumva ni inkunga ikomeye cyane ku buryo tuzaba tugeze aho tuzaba dutangiriye urumva tuzaba dutangiriye kuri zero ubwo numva ngo nkanjye ngiye rwose nishyizemo ko inkunga ya mbere ndiheraho ni ukugenda mbanza kubana neza n'abo nsanze nkafashe cyane cyane no gushishikariza abo bagenzi banjye bo ndasanga bananze kugera mu rugo kugira ngo nisunge inzira banyuzemo bayinyereke neza cyane cyane y'umutekano
gahunda y'ubutegetsi bw'u Rwanda no gukangurira buri wese gutahuka mu mahoro utabibashije agasaba ibyangombwa by'igihugu kimucumbikiye akareka kubaho buhunze niyo mpamvu hamwe na hamwe hagenda humvikana ubuhamya bwa bamwe mu batahutse nk'imwe mu ntwari ikomeye yo gushishikariza abandi gutahuka aha hari mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda hateraniye imbaga y'abanyamusanze na Nyabihu Major Bonaventure bimenye imana uzwi nka Cobra wabarizwaga muri FDLR yahawe umwanya abwira umukuru w'u Rwanda Paul Kagame aho yari mu ruzinduko rw'akazi uko amerewe nyuma y'imyaka icumi yitandukanije na FDLR anaboneraho gukangurira gutaha aho bari kumwe bakiri mu mashyamba
yaje muri kigungu nakiriwe neza mfata amahugurwa mu nganda mutobo yarangiza ukurangiza kwanjye nta mwaka n'umwe wagiyemo ntagiye muri Sudani mu butumwa uvuye muri Sudani mu butumwa ndaza ntangira kwiteza imbere njya mu mishinga ya Zafosi impakazi ubundi site manager nkora igishanga cya Canada ni hano cya Mugogo uwo baturage bari guhinga njya kuba perezida wa Repubulika njyagenda nubaka imihanda ubu nubatse umuhanda wa Ndewanyu hahekanyereza ubu imodoka zizagenda njya kuba perezida wa Repubulika ubu nubatse umudugudu wa Mutuzo harimo abaturage baratuye nyakubahwa perezida wa Repubulika ndagenda ubu nubatse ECD y'abana b'incuke iri muri Musanze ubu abanyeshuri bari kwiga ubu kuri uyu munota kuri uyu munsi ubu mpagaze ndi kubaka amakusanyirizo y'ibirayi nyakubahwa perezida wa Repubulika nkaboneraho no gufata umwanya wo guhamagara abantu nabanye nabo bariya bajenerali baba hakurya bo twabanye bakomeza gutekereza ibitekerezo byo kuvuga ngo bazana ibitero bitera u Rwanda ndamaza guhamagara jenerali Iyamuremye Gaston yahoze atuye mu cyitwa Nyakinama yitwa Rumuri ni nawe uyoboye FDLR twarabanye ranzi twajyaga bimwe tujya tukije n'ubu nibyo agikora kongera guhamagara jenerali Busogo nawe yari akomoka mu cyitwa Nyakinama nawe ubari hamwe nawe kongera guhamagara Omega yitwa Ntahuka Pacifique nabo bose twarabanaga kandi baranzi ku izina rya Cobra ntibatahe kenshi na kenshi nk'uko nabibabwiye ndi muri Sudani bashatse kumpamagara bambaza niba ntari mu bitero bya M23 byaberaga iguma bampamagara ndi muri Sudani mbabwira ko ntari mu Rwanda ahubwo nagiye mu butumwa bw'igihugu mu iterambere rero rirambye njyewe maze kubona ibyo byose yakuba perezida wa Repubulika ubu ndatuje nta kibazo cy'umutekano mfite kandi nabo bagabo mbona mbahamagara tukanavugana ariko kumva kwabo kibumva kubera ibyo basize bakoze hano muri iki gihugu icyo nkamburira urubyiruko naracyenge natanga intambara muri 1990 ndaza nza mu kicengezi hano Kongo baraturasa tumiyo tuki fata icyemezo cyo gutaha urubyiruko ruraha icyo narubwira uwishora mu byerekeye iby'intambara akavuga ngo agiye gufata umwanzuro aje mu mashyamba nta kindi kizakibujanye mu ishyamba abari ubu nabwabo bacitsemo ibice FDLR irukwayo rut irukwayo abari mu ngabo zo muri sud kivu ziyobowe na Rubavu nabo ngabo barukwabo urava hano akagenda arajya kuzenga sizo ngabo urajyamo urazizi ubuzima bwaho urabuzi muje muraza mu tubaze
nshuti bakunzi badusangira ijambo ikiganiro cya none twari twabateguriye tugisoreje aha nshimiye buri wese ku musanzu we muri dusangira ijambo ntibagiwe namwe mudahwema kudukurikira muri gahunda zacu zose mbifurije gukomeza kugubwa neza no kunogerwa n'izindi gahunda zacu mwari na Eric Bagirubusa naho utaha
turagushimiye Eric Bagirubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu aho mutuye aho mukorera, aho mwiga, aho mugenda. Ayo makuru yose ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye